radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12,440. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba Abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi giharanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara.
Turi kuwa kabiri tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi bibiri 14. Nk'uko bisanzwe umunsi tukaba turi bubagezeho ibiganiro bigizwe n'indirimbo, uretse ko indirimbo ari njye cyane, ahubwo turabashyiriraho amakuru ahita akurikirwa n'ikiganiro. Ikiganiro twabateguriye akaba ari icyerekeranye na Byamungu Leonidas uvuga amahano FPR yakoze uburyo yishe abantu n'umuryango we, akaba ari ubuhamya bwiza cyane bugaragaza ukuntu FPR yagiye yica abantu ibaziza ko ahubwo bo batishe. Uwo Leonidas aratwereka ukuntu FPR yagiye yica abantu ibatoranya, ikababaza cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu, ikababaza nimba barishe bavuga ko batishe ikabica nayo. Noneho wavuga ko utishe ikagutegeka kuvuga uwo wishe, utamuvuga utabyemera igahita ikwica. Uyu Leonidas rero akaba yarategetswe kuvuga ko yishe umuntu utabaho mu by'ukuri. Turagira ngo muri ubwo buhamya muze kubutega amatwi mwumve neza amahano ya FPR n'ubwo bwose yiraze Nyanza ivuga ngo nta jenoside yakoze. Byose byose murabibona muri iki kiganiro. Tukaba twizera ko iki kiganiro tubagezaho ari ikiganiro cyakiriwe na Radio Info Ikondera Info. Icyo kiganiro kikaba cyaranyuze kuri Kondera Info, ariko akaba ari ikiganiro cyiza cyane mugomba kumva kugira ngo mumenye neza amahano ya FPR, kuko ntazibagirana uretse kujya ikomeza ibeshya ngo ubwiyunge buzaza mu Banyarwanda. Nta buryo ubwiyunge bwaza mu Banyarwanda abantu batavugisha ukuri ngo FPR yemere ibyaha nayo yakoze kandi bikomeje gushengura imitima y'Abanyarwanda. Ngaho nimwumve ibiganiro Radio Impara yabateguriye uyu munsi.
Mwivugira muvuge ibyo mushaka, kasiza njye ndahari ntabwo nzahongokaho. Nimwivugire inyombya zahozeho ntagitangaza mbibonamo sinjye ubaye uwa mbere abantu bameze batyo na Yesu yahuye nabo mwabuzi cyo mukora reka mwiteze imbere
amakuru mwateguriwe na radio Impala kuri uyu munsi wo kwa kabiri mu Rwanda umuyobozi w'akarere ka Gasabo Ndizeye Willy n'abari bamwungirije beguye ku mirimo yabo ubwo twateguraga aya makuru nibwo ubwegure bwa meya n'abari bamwungirije buza gushyikirizwa inama njyanama y'akarere ka Gasabo abari kuvugwa ko beguye hamwe na meya ni Munara wari umuyobozi w'akarere wungirije wari ushinzwe imari n'iterambere mu bukungu kimwe n'umuyobozi w'akarere wungirije wari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ariwe Marie Louise Uwimana Indi nkuru iri kuvugwa mu Rwanda ni yerekeranye n'uko Minisiteri y'Umuco na Siporo kimwe na Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda byashyize umukono ku masezerano yemeza ku mugaragaro gushyiraho ahasomerwa ibitabo by'Igifaransa mu isomero rikuru ry'igihugu riherereye ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisiteri na Ministre w'Umuco na Siporo Joseph Habineza na Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Michel Fresh. Anatangiza izindi gahunda ziteza imbere ururimi rw'Igifaransa n'umuco w'Abafaransa mu bikorwa by'isomero ry'igihugu. Ministre Ambasaderi Habineza aganira n'abanyamakuru yavuze ko aya masezerano aje kongera gukomeza ibijyanye n'ubumenyi bw'Igifaransa rumwe mu ndimi eshatu zivugwa mu Rwanda kandi igihugu kikaba cyifuza ko rutera imbere mu Banyarwanda. Yagize ati Igifaransa nk'uko mubizi ruri mu ndimi eshatu zikoreshwa hano mu gihugu ariko Ikinyarwanda Icyongereza n'Igifaransa nkaba numva rero niba turwemera nk'ururimi rugomba gukoreshwa tugomba kuruvuga neza kandi turatembera iyo umuntu ageze aho abantu bavuga Igifaransa ukivuga biguha amahirwe kurusha uko wakumvikana n'abo muvugana bagusemurira Inkuru twavuga nuko abaturage bo ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu karere ka Kaniga akarere ka Gicumbi basabwe kwima amatwi ibihuha bikwirakwizwa n'abanzi b'igihugu maze umuyobozi uyobora ako karere witwa Bose ni bamwe acyurira abo baturage abumvisha ko nabo bashobora kwicwa niba batabaye inkomamashyi nk'uko FPR na Kagame babishaka Bose ni bamwe yabwiye abo baturage ati umurengwe wabatera kumvira umwanzi wabatesha ikivuguto iyo mvugo ikaba yarabwiwe abaturage nyuma w'umuganda warumaze kuba muri ako karere mu cyumweru gishize iyo bavuga rero abanzi hano baba bavuga abanyarwanda batumvira ubutegetsi bwa Kagame kuko babunenga kandi akaba ari abanyarwanda ahanini bari hanze kuko udashobora kubunengera imbere mu gihugu kuri abo bategetsi rero ba FPR abo banyarwanda bose ni abanzi b'igihugu bagomba kwicwa bagashira Swaziland Inkambi y'Abanyarwanda iri ahitwa Marinda yagabweho igitero n'abantu batazwi ku wa gatandatu. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Swaziland yatangaje ko mu nkambi y'impunzi yahitwa Marinda yaguyemo umwana w'umunyarwanda uri mu kigero cy'imyaka 5 ahitamwe n'inkongi y'umuriro washumitswe mu ihema yarimo n'umuryango we. Kubera iyo mpamvu igihugu cya Swaziland kikaba cyarakajije umutekano muri iyo nkambi. Uwo mwana witabye Imana yitwa Eric Tuyishimire akaba yaratwitswe n'umuriro kugeza apfuye mu gitondo cyo kwa gatandatu nyuma y'igitero cy'abantu batazwi bagabye kuri iyo nkambi nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Swaziland Anthony Masirera yavuze ko ubu hongerewe abashinzwe umutekano kuri iyo nkambi ubusanzwe yakiraga impunzi mu buryo bw'agateganyo. Itangazo rya Minisiteri muri Swaziland riragira riti twifatanyije mu kababaro n'umuryango wa Tuyishimire n'umuryango mugari w'impunzi zose mu gihugu kubera urupfu rwa Tuyishimire Rike wishwe n'inkongi y'umuriro kwa 22 Ugushyingo uyu mwaka. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko hategerejwe ibizava mu iperereza kuwaba yihishe inyuma y'icyo gikorwa cy'ubugome kandi nuwaba afite amakuru yayashyikiriza polisi imwegereye cyangwa ubuyobozi bw'inkambi. Masirera avuga ko uzatanga amakuru wese azagirirwa ibanga, ntawe uzamumenya, bityo abantu nta gutinya kuyatanga. Mu bijyanye no kumenya aho uwo mwana agomba gushyingurwa, Masirera avuga ko hari amahirwe menshi ko uwo mwana azashyingurwa muri icyo gihugu kuko biteganywa n'amategeko arengera impunzi. Leta Zunze z'Amerika. Darren Wilson, umupolisi wishe umwirabura witwa Michelle Brown, amurashe amasasu atandatu muri Kanama mu mujyi wa Ferguson, ntagikurikiranyweho n'ubutabera bwa Leta Zunze z'Amerika. Uwo mwanzuro wateye umujinya abaturage bo muri uwo mujyi, bigabiza imihanda, bamagana icyo bita ivanguraruhu rikabije. Imbere y'ibiro bya polisi, abantu babarirwa mu bihumbi bari baje kumva umushinjacyaha wo mu gace ka Saint Louis asobanura impamvu uwo mupolisi atazajyanwa mu nkiko. Nyuma yo kumva iyo nkuru, bamaze amasegonda nka 30 bumiwe mbere yo kugaragaza uburakari. Michelle Brown w'imyaka 18 yishwe ku manywa y'ihangu arashwe amasasu 6 nta mbunda afite. Itsinda ryari rishinzwe kureba niba Wilson yashyikirizwa inkiko rivuga ko nta mpamvu n'imwe yasanze yatuma uwo mupolisi aburanishwa. Iryo tsinda twababwira ko ryari rigizwe n'abazungu 9 n'abirabura 3. Abo bari bagize iryo tsinda ryagombaga gusuzuma nimba uwo mupolisi agomba kuburana, bagira bati: "Nta gushidikanya ko Dare Wilson yishe Michael Brown, ariko twasanze mu mategeko bifatwa nk'aho yirindaga." Abigaragambya baririmbaga indirimbo zivuga ko nta demokarasi iba muri Leta Zunze z'Amerika, batera abapolisi ibintu biturika ariko bitagira icyo bitwara. Nyuma imyigaragambyo yakajije umurego, amazu 12 aratwikwa, imodoka zitazwi umubare ziratwikwa, amangazini na butike nyinshi zigabwaho ibitero, izindi zirasahurwa, abapolisi bagabwaho ibitero n'abantu bigaragambya kandi bafite uburakari bwinshi. Kubera icyo kibazo, indi myigaragambyo yafashe indi mijyi minini ya Amerika nka New York, Chicago na Los Angeles, aho abantu benshi bo muri iyo mijyi bamanukiye mu mihanda bamagana ivanguraruhu ryica. Perezida Obama yasabye abari bigaragambije bari mu mihanda, kuko ubu ngubu bamaze gutuza, yuko bajya mu ngo zabo, ndetse kwigaragambya bakaba babikora mu buryo bw'umutuzo, agasaba n'abapolisi kwigengesera ntibagire uwo bahutaza.
Uriya mwana mumbuza, mujye namubwira amagambo ngo naragaciye, kwa nkunda nkabamukunda muhirijwe n'iki sia. Emanweri ngenda hari nabwo nzahongokaho.
Muri aka kanya tugiye kumva ubuhamya bwakozwe mu kiganiro cyakorewe kuri Kwikondera Info, ubuhamya bwa Bwana Byamungu Leonidas watubwiye ukuntu inkotanyi zakoze amahano y'ubwicanyi, kandi na n'ubu ubwo bwicanyi zikaba zikibukomeje, abanyarwanda akaba ari abo gutabarwa. Ngaho mu kanya nimwumve icyo kiganiro.
Vugire inyombya zahozeho, buri wese agira igihe cye akanagira n'ibyo akunda. Niba nkunda ibyo mureke nibereho, n'uburenganzira bwanjye Imana nyihereye.
Fata ijambo ya none iratujyana mu Rwanda, iratujyana mu karere ka Ngororero, ahahoze hitwa Komine Kibirira muri Prefeture ya Gisenyi, aho tugiye kumva ubuhamya bw'umugabo witwa Byamungu Leonidas ku bwicanyi bwa FPR mu karere ka Ngororero. Uyu Byamungu aravuga ati uwavuze ko atishe umututsi yicishijwe agafuni. Uyu bwana bya Mungureho Nidasi akomoka muri komine Kibirira muri prefecture ya Gisenyi. Ubwo yarahohotewe akiri umunyeshuri aho yavukijwe kwiga ahubwo akinjizwa muri gereza ya Gisenyi. Ubwo hari umwaka w'1995 FPR ikimara gufata ubutegetsi mu Rwanda. Byamungu ubwo yasabwe kwemera ko yishe umututsi ngo yitwaga Musare, uwo muntu byamungu akaba yemeza ko ngo atigeze abaho muri ako karere. Uyu byamungu avuga ko ubwo buryo bwo kuvuga abantu batabayeho ngo wari umugambi wa FPR Inkotanyi wo kongera nkana umubare w'abatutsi bapfuye ngo kandi ari ibinyoma. We nabo bari bafunganywe muri komine Kibirira mbere yo kujyanwa muri gereza ya Gisenyi ngo barakubiswe karahava, abasirikare ba FPR Inkotanyi babategeka kwemera ko bishe abatutsi. Abemeye ko bishe abatutsi bakajya ku ruhande rwabo kuko babizezaga guhita barekurwa, abatemeye bakajya nabo ku ruhande rwabo. Uyu byamungu wari ukiri muto yibwiye ko ahisemo ubuzima yemera ko yishe. Ntacyo ariko byamumariye kuko yafungiwe muri gereza ya Gisenyi aho yamazemo imyaka ine, we avuga ko yahohoteye ngo kuko nta cyaha yigeze akora. Ubwo ndetse se umubyara kaje guhakwa Stefano, umusaza ufite imyaka 63 y'amavuko, nawe FPR yamufungiye muri gereza ya Gisenyi ayibanamo n'umuhungu we byamungu. Uyu musaza kaje guhakwa we yahise yitaba Imana akimara kurekurwa. Abanze kwishyiraho icyaha cyo kwica rero bo ngo bahitaga bicwa ku kanya, benshi bicishijwe udufuni. Uyu byamungu kandi aravuga ukuntu impunzi z'abahutu zari ku musozi wa Ngurungunzu muri komine ya Kibirira zishwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi zigahambwa n'umuganda w'abaturage uyu byamungu yarimo. Mu gihengo cyo guhamba mu cyubahiro abazize Jenoside ngo yakorewe Abatutsi, abaturage bongeye gusabwa gukora umuganda wo gutaburura bamwe bahambye, amagufa yabo ajyanwa mu rwibutso rwo ku Muhororo. Ubu urwo rwibutso ngo rwitiriwe Abatutsi gusa. Uyu byamungu arasaba umuntu wese ufite ubuhamya nk'ubwo ko yagombye kubutanga. Aturetse no kuba ari uburyo bwo kubohoka ngo ni igikorwa cy'ingirakamaro cyane mu mateka y'ibyabaye mu Rwanda.
Tumaze iminsi tubona inzandiko z'abantu benshi batubwira ko bafite ubuhamya ku bintu babonye, ku bintu babonye mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu kiyobowe na FPR. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umugabo witwa Leonidas Byamungu. Byamungu akaba afite ibintu ngo yabonye mu karere kahoze kitwa Kingogo. Ubungubu kari kagizwe n'amakomine Satinsi, Kibirira. Ariko byari butubwire ubwo niba ari ibya Kibirira, niba ari byako karere kose. Turagira ngo tumuhe umwanya twumve ubuhamya bwe, ariko nkabanza kumubaza impamvu yumvise ari ngombwa kugira ngo ubwo buhamya aze kubutanga hano ku Ikondera Info.
Impamvu numvise ngomba gutanga ubuhamya ku Ikondera Info nuko iyo umuntu afite ibintu mu mutima yabonye, igihe cyose bihora bimubuza amahoro, bikamubuza no gusinzira. Nkumva ibyo bintu ngomba kubivuga kugira ngo bibashe kugirira akamaro Abanyarwanda n'abandi bose babasha kubyumva batabibonye, kuko bikazajya mu mateka y'igihugu abantu bakabisobanukirwa. Iyo niyo mpamvu nifuje ko nabonana namwe.
Bitubwire noneho.
Ndahera Inkotanyi zikimara gutsinda mu mwaka w'1994 94 bagaragaye ko ari abantu beza, babanza kudufasha turabyishimira. Ariko ntabwo byateye kabiri, byamaze nk'amezi atatu batangira gufata abantu, batangira kubica babishyira ngo ni Interahamwe. Ni muri urwo rwego bahise bafata data wacu waruti Gatumba witwa Bahizi, baragenda baramuboha bamwica nabi ubwo agashinyaguro. Ibyo byabaye uwo muntu ntakigeze akora. Ntibyateye kabiri batera iwacu bafata umugabo witwa Gasaruhandi baramujyana, bafata umugabo witwa Leonidas baramujyana, aho bose barabica. Ntibyateka nanjye baramfashe baranjyanye.
Bakujyana he?
Bajya kumfunga. Bamfashe ariko wa gatatu mvuye ku ishuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane muri 1995 baranjyana.
Uvuye ku ishuri wari
umunyeshuri kwiga
Wari umunyeshuri icyo gihe?
Wari umunyeshuri.
Wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 22 nigaga mu mwaka wa gatandatu.
Baba aragufashe?
Baba baramfashe. Babangejeje uwa mupolisi wamfashe yitwa Gafaranga, arambwira ngo ninze kuri komine ngo hari ibintu ngiye gusobanura ndahita ntaha. Narahageze
kuri komine Kibirira.
Kuri komine ya Kibirira. Narahageze hari muri pose babategereje bantegereje gatoya afandaraza bahita banjyana mu nzu yahoze ikoreramo urukiko. Ninjiye mu biro mukora ako kanya batangira kumbaza bati witwa nde. Ndavuga haza umugore twa nkurikiye inka w'umututsi. Aravuga ngo uyu nguyu ngo ni interahamwe ngo yishe abantu. Ndavuga rwose ntabwo ndi interahamwe. Aravuga bati isobanure neza. Ndababwira nti ntabwo nigeze niba mba interahamwe. Batwi ashinza umugabo witwa Musare. Ndavuga nti uwo mugabo witwa Musare ko namusi ko atanabaho ko ntigeze mumenya. Ariko nta butumwa nari mfite bahise bantega gukuramo imyenda banjyamisha hasi batangira kunkubita.
Ubwo si iyo gihe kuvuga ko umuntu yari interahamwe byashaka kuvuga ko uri umwicanyi?
Bavuga ko kuvuga kuri interahamwe byonyine bivuga ko uri umwicanyi. Iyo niyo strategi kwitwa interahamwe bivuga kuba umwicanyi.
Ubwo bagukuyemo imyenda barakukubita?
Bakuyemo imyenda tangira kunkubita.
Ukiri aho muri ibyo biro byabo?
Ehe. Bari abasirikare batatu. Baranjyamisha umwe amfata mu mutwe ndyamye hasi undi akandagira ku maguru undi atangira gukubita. Ba icyo gihe bakabwarababaza uwo mugabo bati vuga uko byagenze. Avuga ko yambonye mu gitero yihisha ahantu mfite grenade, mfite icumu, mfite igisuti, nkagira n'umupanga.
Ibyo byose bifite?
Ibyo byose mbifite mu ntoki. Ubwo icyo byo narakubiswe basaba kubyemera. Ndakubitwa rwose ibi birenze uko umuntu ashobora kubivuga. Yengeje kubisobanura uko nabo ubwabo bavuze neza ukuntu bagiye bica abantu n'ukuntu bagiye babatorotira. Ibyo byaravuzwe cyane mbivuze n'ubundi nk'uko byagenze. Barangije banjugunya muri kasho. Ngeze muri kasho namazemo iminsi nk'ine. Nyuma yaho banongera baransohora bongera bajya kumbaza. Kongera kumbaza haje witwa Nkurikiye Inka, haje witwa Ijyanye n'Inka, haza n'uwitwa Kadoko. Bongera kunshinza ko nishe. Ariko hagati aho nsimbutse gatoya haje kuza umusirikare. Ubona ndimo muri kresho nyenyine n'abandi bantu baragendaga bagakubitwa, bamwe bakaza bamugaye, abandi bakaza bacitse ibisebe. Haza kuza umusirikare avuga ati kujya igihe mwabereye bakomeje kubakubita abatutsi ntibapfuye? Tuti barapfuye. None se bishwe nande? Ntago tubizi. Ati reka magira inama ya kigabo, ibyo babwira mwemere. Nimumara kwemera ndetse unavuge ko wishe Karori utazi utabaho cyangwa se ubwo umuntu wapfuye, nta wamenya hari hazaba imanza mu gihe runaka, none wisobanure. Maze kumva iyo nama y'uwo maze kumva n'uwo musirikare naragiye yombaje byose ndabyemera.
Wemera ko wishe?
Nemera ko nishe.
Wemera ko wishe Musare?
Nemera ko nishe Musare.
Ko washoboye gutwara grenade n'imbunda n'ibisuti byose ukajya kwica uwo muntu?
Byose narabyemeye, ariko kubyemera nicyo gituma uyu munsi mbasha kugira ibyo mvuga. Utaremeye yarapfuye, abatarabyemeye bose barishwe. Icyo gihe iyo ntajya kubyemera nanjye nari gupfa.
Icyo gihe se koko ubyemeye bahise bakuvanamo?
Icyo gihe mbyemera ntago bamvanyemo. Byose yarakozwe nsubira muri kasho. Hashize nk'ukwezi baradupakiye batujyana i Gisenyi. Mu rugendo rero twahuriye n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo twari mu modoka y'abasirikare tugenda dukubitwa, tugenda batwita interahamwe nk'uko baba babivuze. Ariko noneho tugeze ku Mukamira baburije bati murarara ahangaha. Twaraye ku Mukamira
mu modoka,
twarasohotse badushyira mu nzu. Bati noneho barongeraho dusubirishamo ya magambo yo kwemera. Bati abemeye mujye hano, abahakanye mujye hano. Icyo gihe nagize ihurizo rikomeye mu mutima. Ndavuga ni ko ari ninjoro kaba naremeye ko nishe ko kuri jero ndarikira ariko ni mutima urabuguti ko bafite dossier yawe none biraza kugendekera bite ndemera njya mu ruhande rw'abantu bishe twaragiye badushyira mu cyumba badushyira mu group y'abantu batatu bane batandatu tukajya mu cyumba umunani bakajya mu cyumba babaye nabo barangije kuvuga uko batishe babashyize mu cyumba cyabo muri iyo joro twaraye twumva urusaku rw'abantu bataka bari mu ruhande rw'abantu batishe
rw'abahakanye
ko batishe ubwo twaraye aho bukeye bigeze nka saa 5 niho badukinguriye tujya hanze kwihagarika turangije mu masaa 7 baradupakira batujyana igisenyi
saa 7 z'amanywa
twaragiye tugeze urabona ugiye kwinjira mu mujyi wa Gisenyi bakase hepfo ku muhanda ujya ahoze prefecture tugeze imbere duhura na minwari imodoka ya minwari irahagarara tugiye minwari ikiri mu Rwanda imaze guhagarara bavugana na Fandi barangije ntabwo tuzibye bavuganaga birangiye imodoka irongerera kata isubira ruguru kuri ngereza ubwo niya minwari iradukurikira paka tugeze kuri ngereza kwageze kuri ngereza ari ninjoro nko mu masaa 11 imodoka yagiye ipfira mu nzira duhagarara ufite imodoka bishaje nuko ubwo twinjira mba ninjiye ngereza ntangira ubuzima bwa ngereza bukomeye mu buzima bwa ngereza byari bibazo birenze uko umuntu ashobora kubivuga
wamaze imyaka ingahe
namazemo imyaka 4
muri gereza ku Gisenyi
muri gereza yo ku Gisenyi
mwabagaho mute
mu Gisenyi bwari ubuzima bukomeye kwabagaho nabi cyane dufungiranye ahantu hatabona uko umunsi kundi wageraga niko hagendaga haza abandi banyururu benshi hari mu gipangu ariko ntago byatumaga badafunga bakadufungirana barangiza bakazana amazi bakayamenamo tumaze kudura turi benshi bakayamenamo amazi yahura n'umwuka maze ugasangana ubushyuhe abantu baraga batambaye yasehavagamo abapfu barapfuye benshi cyane igisenyi
barabiboneye
narabiboneye n'amaso yanjye bapfu ibyo bintu rero ni ibintu abantu bavuga bakavuga ibyo abantu barafunzwe ariko abantu ntibabasha kubyemera no kubyumva
nyine ubwo se ubwo ni ubuhamya muhuroko mwabaga mufashwe mute
muhuroko
ariho bavuga ngo barakubitaye guvuze ko baminagamo amazi bavuga ko bakubita ibyo kurya ko badahije
baradukubitaga ibyo ni ibisanzwe ariko noneho bakatwicisha n'inzara tukamara nk'iminsi 3-4 nta kintu turiye byarangira bakatuzanira ibiryo umutsima w'amasaka urimo amabuye urimo n'amacupa aseye kandi ibyo bintu babaga babizi ariko ubushake ngaho nawe mara iminsi 5 utajya nibarangiza bakuzanire amabuye bakuzanire n'amacupa ibyo bintu byatumye abantu babiriye tubijya benshi bafite uburwayi butabasha kuzakira ndetse byanabahitanye barapfa
ntimwashobora kugemurirwa se n'imiryango yanyu
imiryango yacu iratugemuriraga ariko fata va mu kingogo uze ugere igisenyi uwo muntu azabona itike ya buri gihe yo kuza kukugemurira nuko bakugiragaho ibyo ntacyo byakumariraga ubigiye ku munsi umwe iminsi ibiri ubundi bikabirarangiye yakoze ni igisuperi kibiryo n'ese wakijya ukwezi ibyo ntacyo byabaga bimaze
ariko ubwo utangira nyine wavugaga ko wabonye byinshi ubutubwiye urugero rwawe hari bintu wabonye se aho ku murenge w'iwanyu muri Kibirira ubundi bwicanyi bwabaye ku butubwiye byakubayeho
reka mane nkwangira ikibazo kimwe cyo muri ngereza nabyo ndabigarukaho ubwo aho muri ngereza aho twari duri dufunzwe abantu baricwaga mu gipangu inyuma ahantu mu gisirikare cya gisirikare urabona ngereza y'igisenyi ubu barayihinduye n'umushe ko bayimuye ariko ngereza y'igisenyi aho yahoze yari ikikijwe n'ikigo cya gisirikare icyo kigo cya gisirikare mu ruhande rwo hepfo ugahana ku bitaro hari kuri gisirikare bicagamo abantu buri gihe abantu aho tuzeho bavaga ariko barabazanaga mu gitondo karekare bakabakubita udufuni tureba ibi nkubwira umuntu wese wageze muri ngereza y'Gisenyi suruta abantu bari muri nomero ya mbere iya kabiri iya gatatu ni ya kane kuko nizo zari zifite udirishya hejuru zabashaga kureba mu kigo. Uwo muntu wese wafunzwe yaguhubwo buhamya, ubundi bakarara bagongera tubumva kubyo hagiye yazaga ari no kumanwa uko saa itayihangu, umusigira kaza gafata agafuni ureba agakubita nk'abantu batatu akabagusha tureba. Ibyo bintu narabibonye byarabaye, kandi abo bantu babaga ari abaturage.
Wese wowe wabikize ute se gukina utakubiswa agafuni?
Muko dukubita agafuni nakubwiye ko mfatwa nemeye ko nishe. Ayo niyo mpamvu hano gira ngo mbwire abantu, ubona abantu bemera ibintu ukabona abantu barafatanyije mukanya gato ukabona bavuyemo umwe atangiye gushinza undi, kujya ntabwo bari bo. Abanyarwanda bajye bababarira, ntabwo bari bo kubera ko baba bamuhasi bakamubwira ko bagomba kumutoraho ma kumwica, bityo bigatuma abasha kwemera, ariko akemera atari byo kuri kugira ngo akize ubuzima bwe, wenda nawe azabashe kuvuga nk'ibi ndi kuvuga, kubera yuko iyo ntajya kwemera ikingo nice uwo ko nishe uwo muntu, ntabwo nari kuba ndiho.
Uretse wundi ko ubwicanyi muri kirira kuko bwarabaye mbere yuko inkotanyi zitera habaye ubwicanyi, bavuga ko bwari bwibasiye abatutsi bari batuye muri Kibirira.
Biriya bintu ni ibintu ubona byagiye bipangwa kera cyane na FPR, ndetse n'ababwabo mu bakumura muri FPR bagiye batanga ubuhamya. Dufate urugero rwa hariya byabereye ku muhororo, abantu bahishe kugeza ubu ntabwo bazwi, ariko nyuma haje kuvuga ko ari amakuru y'abantu baturutse mu nkotanyi bakaza kwica kuri za bariyeri hirya no hino. Abasore babaga bahari abenshi na FPR bafite ubu munsi wa none bafite imyanya bakora, ubwo kuvuga ngo icyo gihe abantu bo muri Kibirira barapfuye, ariko na FPR bigize mu ruhare rukomeye cyane.
Mwatubwiraga ko hari abandi bantu wabonye nyine bagiriwe nabi aho muri Kibirira, bicwaga bate? Hari abantu muturanye uzi bishwe muri icyo gihe FPR ikimara kumara gufata ubutegetsi?
Hari abantu benshi nzi. Ndaguha urugero, umugabo witwa Seburimbwa n'umugore we baraje n'abana be babiri baraje baramwica, we turaturanye muri Serire Ntanda, uwo baraje baramwica. Ndaguha umugabo witwa Basangira, uwo baraje baramwica bava ngo ni interahamwe, uwo kandi yari umuntu ukuze w'umusaza dushaka kw'interahamwe. Ndaguha umusaza witwa Mariseri afite se witwa Singaye, uwo yari ikibugaramugaye atabasha kuva mu rugo, ariko baraje baramwica bagenda kumwica bagenda bavuga bigamba ngo bamaze kwica majoro. Wari wo majoro wishwe ari umuntu w'umusaza wamugaye bikakuyobera. Ibyo byarabaye tubibona n'amaso biri kuba.
Ubwo se muri icyo gihe nanone hari ibintu byavuzwe byabaye muri ako gace ngo ahantu hitwaga ku Ntobwe, sinzi niba uhazi.
Ahantu hitwa Intobwe. Ahantu hitwa Intobwe naho habereye amarorerwa akomeye cyane. Baraje bafata abantu babashyira mu byo bitaga songamane. Tungo songamane ni ukuvuga ngo barabafataga umuntu akicara ukagira amaguru, undi akicara mu maguru, bakagenda basunika ku buryo ushobora gusanga nk'abantu ijana bagiye mu kumba kangana gutya. Barangiza mukabamo nk'iminsi ibiri, iminsi itatu murimo, byarangira bakaza bagatwika. Mutagifite imbaraga zo kwiruka, mutagifite icyo kurya, nta kuntu mumeze. Ndaguha urugero, ahantu hitwa Ingurugunzu. Ingurugunzu harasiwe ikintu kitwa impunzi, zari zihunze zaturutse hirya no hino muri za Gitarama, muri za Nyacyonga, hose zihateraniye n'abandi baturage baho hafi. Baraje babateramo amasasu n'amagrenade barabica. Abo bantu bahambwe n'umuganda. Umuganda twabahambye
uvuye mu buroko.
Tutari najya mu buroko. Abantu nitwe twabahambye. Abo bantu bishwe n'inkotanyi. Noneho nyuma y'aho mfunguwe, maze gufungurwa bavuga ko ubwo urabona hubatswe inzibutso ariko noneho abo bantu twahambye mu gihe cyo gutaburura amagufwa yabayishwe nabo bataburuwemo
mwaragiye murabataburura
barataburuwe umaze gutaburwa amagufwa arozwa ajyanwa mu rwibutso bishaka kuvuga ngo ziriya nzibutso ziri hariya mujye mumenya ko harimo n'amagufwa y'abantu bacu bapfuye
abanye no kuvuga iki
kuvuga ko harimo n'abahutu bavuga ko inzibutso ni z'abatutsi ariko harimo n'amagufwa y'abahutu kuko abantu barabataburuye barahoza barabajyana abaturage baho bashoboye kubivuga naho babitanga ubwo buhamya kuko birahari byarabaye twabahambwe ku mugaragaro bataburwa ku mugaragaro ni ibintu buri wese utuye aho hantu yaguhamiriza ariko ntabashobora kubivuga uretse njye mbonye umwanya mbonye kaziyo nkaba mbivuze nubwo nshobora kubizira ariko bizamenyekane n'abandi babimenye ko ibyo bintu byabaye
ukiri mu Rwanda ntabwo washoboraga kubivuga ntabwo wigeze ugerageza kumenyesha nk'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu
wabivuga ukarara hehe niyo miryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu kusanga imwe n'imwe nayo ikorana na FPR harimo abantu bayo kuba bagutanze kare icyo ntabwo watinyuka kukivuga ubu ndakivuga kubera ko ndi hano nkakivuga kubera ko ntari mu Rwanda nubwo ndi kure naho ubu nubwo mbivuze ndaba mfite ubwoba ariko nta kundi byagenda nago nakomeza kubihamana ngo bikomeze binge byihorere mbireba
ufite ubwoba se bwuko hari abantu ufite mu Rwanda bashobora kumererwa nabi
mu Rwanda barahari ariko bagiye kubamera nabi kubera ibyo navuze ni byanyine nyine FPR nayo ikomeza kugenda yica abantu ibyo nige mbivuze nige ntagombye kubibazwa kanabisobanura kuko nabibonye uwaje kubaza uri mu Rwanda yaba ntayatabizi ntare byo yabonye ariko ngiye ndavuga ibyo nabonye nahagazeho shobora no kongera gusobanura
wowe se mu muryango wawe ni wowe wagiriwe wavuze na so wanyu
mu muryango wanje ntabwo ari ngiyewe wagiriwe ibyo nkubwira data baramufashe nawe baramufunga
so ukubyara
tatumbyara kaje guhakwa etienne yarafashwe na warafungwa duhari dufunganwe
ubwo yanganaga iki
yari umu pensionné ntabwo arakigisha ari umusaza wafashe pension ba icyo gihe bamufata bavuga ko ari we nterahamwe nkuru kuva muri 59 kuva muri za 43 ibyo byagiye biba ko ari bo bagiye babikora ko ari data wagiye ubikora wabyoroganije yarafunzwe turafunganwa yarakubiswe ndetse bimuviramo ubwehe bwo gupfa ibyo ntago ariyo byabeho nyenyine mushiki wanjye witwa Alphonse w'amahoro yarapfuye murumuna wanjye witwa Damascene Kabera yishwe n'inkotanyi ziramwica ubwo nubwo ko umuryango wacu tutorohewe na FPR amazu baratwika kandi hari mu mutekano hari mu gihe cy'umutekano mu gihe icyagiye bavugaga ngo naba ni abacengezi
igihe
cy'abacengezi baraza amazu y'iwacu barayatwika yose aho zo bacengezi fungwa ntabwo ari bahari ngarutse nta nubwo nasanze noneho niba waje abaturage uteze muri abo bacengezi kwavuga ko ari impunzi zahunze ko dufite abantu inaha bahunze batagarutse hari n'umwe mwabonyemo abataje baterekada nta n'umwe tuzi yese bishoboka bite ko abo bantu baje abacengezi ntagira umucengezi muri kano gace uza igihe wakibaza ntagira umuntu yakubwira ati nabonye umwana wanjye wagarutse nabonye uyu ndwi wagarutse bikaba ihurizo rikomeye n'umusonete ryasobanuka kuko nta wari wagira no kumugara ngo avuga ati ni nge wari umucengezi igihe iki n'iki ni nge wakoze iriya ntambara ni nge warwanya hanaha iki ni ihurizo ritari ryabasha gusobanuka wenda hari ababizi barushaho kurisobanukirwa cyangwa se bikaba rizamenyekana akaba hari umuvita makuru arenze ashobora kuba mfite
none se bya mungu ubu uhamya utanze urumva bwamarike
ubuhamya ntanze bugomba gutangazwa bukumvikana ko FPR yishe abantu n'umunsi wa none ikaba ikica hakamenyekana ukuri kuko abo bantu bapfuye hakamenyekana ukuri kukuntu abantu babayeho nabi muri ngereza hakamenyekana ukuri kuko igihe cyose FPR igenda ikora amanyanga igenda ibeshya ikubeshya ikinyoma ikica abantu ivuga ngo ni intera hamwe ivuga ngo nabacengezi ariko kandi ibyo ngibyo atari byo nago aho amazina abantu biwacu babasaza bagiye bapfa bavuga ngo ni abacengezi bavuga ngo ni intera hamwe kandi babishyira bakamenya yuko ziranzibutso ziri hariya ubwo zihari bakamenya yuko nubundi harimo nama gufwa y'abahutu bataburuwe bituma imibare y'abatutsi igenda yiyongera ugiyukabara amagufwa ari hariya ukabara numero w'abantu babitwatutse bapfuye wasanga ntawo bihuriye nuko harimo namagufwa y'iki y'abahutu ibyo none no byo bikamenyekana abantu bakabimenya ko imibare FPR igenda itanga abari imihimbano ahubwo abo bantu ariyo nayo yabishe
Nyamungu rero utubwiye yuko warafunzwe umara imyaka ine mu buroko nyuma uragaruka usubira mu buzima busanzwe usubiye mu buzima busanzwe wakoze iki
nta buzima busanzwe navuga ko nasubiyemo nubwo nari naho nari ndaho ngaho ariko ntabwo nari mfite amahoro kuko buri munsi umuntu wa muntu wamfungishije babantu bakoze uruhare rwo kumfungisha bari baraho ngaho bamfungije bazi ko barengana ariko manze kwagirana n'abandi ndavuga nti reka mbaze neza koko ko umuntu uyu muntu twa musare yaba yarabayeho baza abaturage ndavuga nti umuntu twa musare muri kariya gace yaba yarahatuye bose baramakanira nangiza nkibaza ikibazo nti umuntu nkurikiye inka ko yarafite abantu bamukomokaho bapfuye kuki atarewe yavuze akaza kuvuga ko nishe umuntu utabaho kubera icyo kintu cyabayeho ugasanga nyine ni pura iba ari ndende yo kugira ngo nubundi umuhare w'abapfa wiyongere none uti mfunguwe byakugendekeye bite mfunguwe naraje nsanga iwacu harasenyutse barumuna banjye bashiki banjye barapfuye ndatubwe nari musize muri ngereza ubwo ni ugutangira kujya mu bintu byo gutangira gusana ntaho mpera ndihambira ngira icyo ngeraho hagataho nagombaga gusubira ku ishuri ntabwo narangije amasomo yanjye nyasubiramo ari ukwihambira ariko noneho ndangirije biba ikibazo babona ko nteye intambwe muri ubwo buzima buri munsi naba mpuye nawe nkaba ngomba kwigura akambwira ati uzanasubiramo uracyari interahamwe naho umuntu agushinza kuba interahamwe buri munsi ubwo akavuga ati nzagusubizamo naba mfite amafaranga mu mufuka nkamuhereza abo bayobozi bo mu nzego zo ku murenge surutu abapolisi umenye ko abapolisi ni abari abasirikare yari yarabantamitse niba ninjiye mu kabari haba ngiye kugura ikintu nagombaga kubasigira nk'igihumbi cyangwa bibiri kugira ngo nigure ubwo buzima bwose mbubamo iminsi yose ikindi kandi FPR ikagushaka ikanshaka kugira ngo inkoreshe imbwira iti nutabikora gutya n'undi urasubiramo nkakora ibintu kugira ngo nigure ubwo bwari ubuzima bukomeye cyane kubyo ntashoboraga kubyihanganira rero ibiganiro birebana n'icyunamo ndaguha urugero mu cyunamo cyabaye mu mwaka w'2010 natumweho kugira ngo ngiye gutanga ubuhamya ahantu intaganzwa ahahoze segiteri ya ntaganzwa hafi y'ibitaro aho hantu nari mpari ibyo navuze nategetswe kuvuga abari bari mu iyo nama icyo gihe barabizi ariko ibyo kwari ukubitegekwa none bakakugira babura bati turagusubiza hahandi none natekereza gusubira muri bwa buzima navuyemo natekereza kongera kujya gufungwa ngeza kongera kujya amabuye kongera kwicwa n'inzara ibyo bintu bikaba ngombwa kongera nti ko mbivuga ko mbikora nkabikora nagomba kubikora nkazageza hehe ariko n'ubundi FPR nk'uko ubigenza niyo wakomeza gukora iyo igihe kigeze barahubwira bati fungwa ugasubiramo ibyo niko bigendekera abantu ndagurugero rw'umugabo witwa Nyarisore. Uwo mugabo yarabakoreye, yarakoze arabanza aba superfusubirefu ngororero. Arangije aragenda bamugira ushinzwe droit d'homme muri gitarama, birangije aragenda aba akora muri societe muri ONG yitwa Ingabo. Ariko ibyo byose birangiye bamuhembye iki? Warafunzwe, bamukatira 19 n'insimbura gifungo kandi arengana. Urubanza rwe nari ndurimo, buri muntu wese yararurimo, yabona kuba ikibyo namushinza nta kuri kurimo. Nuko iyo perikora nuko uvuga ngo iragukoresha byarangira ikagufunga.
Icyo gihe ibyo bakubwiye kuvuga se ni ibiki?
Icyo gihe nagombaga gusobanura ukuntu kuva muri 59 abatutsi bagiye bicwa, ngasobanura ukuntu amateka yagenze, nkerekana ko nta mututsi uriho, nta n'umuhutu uriho, nkerekana ko abantu bose ari abanyarwanda.
Ariko ibyo nibyo nibyo ko abantu ari abanyarwanda, aho ntabwo
abanyarwanda ariko munyarwanda, ariko abahutu bariho n'abatutsi bariho. Icyo ntabwo ari ikintu twagombye guhakana, ahubwo twagombye ibyo bintu byagombye kutubera ishema. Ukitwa umuhutu ukaba ukabikubera ishema, ukitwa umututsi ukakubera ishema. None se ko uvuga ko nta moko ariho, abitwa bacika cumu nabaki? None se ko bavuga ngo ni itsembatsemba ryakorewe abatutsi? None se ryakorewe abatutsi batariho? Ibyo tugomba, none se ko bavuga ngo bashyireho gahunda ya ndi umunyarwanda abahutu bose basaba imbabazi? None se basaba imbabazi batariho? Uvuga ko amoko ariho, ahubwo icyo agomba gukora ni uko agomba kubaho uko umuntu agira ishema, ko ari umuhutu, ko ari umututsi, ko ari umutwa.
None ikintu cyatumye ubaduka none ukaba mu Rwanda ni iki? Ni ukwanga ko bakomeza gukoresha ibyo cyangwa wagize ibindi
bintu byose
bagukurikiranyeho
byo gukomeza kugukoresha gutyo, ugahinduka igikoresho, byarangira ukagenda aho unyuze hose ukagenda ubebera, utabasha guhagarara wemye kubera ikintu bakugire, kubera icyabakugiretse, kubera icyabangiretseho. Nkaba ntashobora kugenda nemye ngo uvuge nti nange mpagaze hano nitwa bya Mungu ndi umugabo basha gutanga igitekerezo cyanjye nta kibazo mfite. Ibyo bintu udashobora kubikora, usa ubwenge warize, ibyo bintu ntago wabyihanganira kandi ushobora guhagarara ngo ubivuge. Nuno urangiza ugahora ubeshya ibintu ziko urimo ubeshya, uri umugabo ukomeza kubikora. Ibyo bintu ntabwo wakomeza kubibona ngo bigushobokere, kandi amprisuzi nibyo wabonye uzi byakozwe byose ukabubizi, ntabwo wakomeza kubyihanganira, ufite aho ujya rwose ugomba kuhajya.
Bya Mungu, ubuhamya bwawe ntabwo bworoshye kubwumva, ahubwo nibaza wowe ubana n'ibi bintu ute? Iyi myaka yose umaze ubana nabyo ute?
Kubana n'ibi bintu ntabwo byoroshye, nibyo kuko biramvuna kandi byaranamvunye. Ntabwo nsinzira ngo numve mfite amahoro. Ibintu byose iyo nsinziye binza mu maso nkabireba nkumva birampangayikije cyane. Ariko noneho hari ubwo mbivuze ndumva mpumetse, ndumva mpumetse, kuko niyo napfa, niyo ntagira ikindi kimbaho cyose, ariko naba mpfuye mvuga nti size ibintu, ntabwo ibintu byanjye bipfukiranywe, byuza abantu bazabyumva, bazabibona, babone ko ubuzima nanyuzemo mabona bo babone ko ukomeye. Kandi ikindi nkaba nasaba n'abandi bantu bose bazi ibintu byabaye ko babivuga, kuko niba bivuga bizabaruhura, niba bivuga bazumva bafite umutima utuje nk'uko numva rwose mu mutima wanjye numva ntuje nkaba numva nururutse. Icyo gihe nabo bagomba kubivuga, kandi ikindi nuko bizagirira abanyarwanda akamaro, haba mu iki gihe n'ikindi gihe kizaza. Bizagirira abanyarwanda akamaro igihe azabasha kubaka u Rwanda rufite ubumwe, rufite ubumwe n'amahoro.
Bya Mungu, umaze kuduha ubuhamya bw'ibyakubayeho n'ibyo wabonye, ndetse unifuza ko nabandi bafite babonye nk'ibi babivuga, ntabwo utekereza ko kongera kuvuga ibi ngibi kubizana muri iki gihe nyuma y'imyaka yose kwa rugugarura insika n'inzangano?
ndahamya ko atari ukugarura inzika cyangwa inzangano kubera ko abanyarwanda bose bahuye n'ibibazo ahubwo n'ubwo kugira ngo ibintu bibari mu mutima byose bisoke babivuge buri wese amenye ko yahuye n'ikibazo cyo gihe buri wese namenye ko yahuye n'ikibazo nibwo kugira abanyarwanda batikira bakaganira bakabasha kugira icyo bagiraho none se ubu ngubu urahambwira ngo nanirwe kuvuga aba bantu bapfuye aba bantu biwacu uyu nka Seburimbwa wapfuye n'umugore we Bereta none se nanirwe kuvuga umugabo witwa Rutazihana none uvuga se Ndayambaje Jean Bosco nanirwe kuvuga se Mukarunyana wari umudamu n'abana be babiri bakapfa wose nananirwa kumuvuga none se nanirwe kuvuga ntabwo nayo Marcel none se nanirwe kuvuga Bushakiro Evariste n'umugore we bishe umugore n'umugabo bakabica abasobanurwe kuvuga ubwo se narora kuvuga abantu bamwe baguye muri gereza nzi bo ku munsi wacu twari dufungwe bagapfa mbareba katerura imirambo yabo turi muri gereza uyu umugabo witwa Senyenzi umugabo witwa Tegereza uwitwa Niyo Sawa na Sabimana bose bavindi imwe unanirwa kuvuga uwitwa Karemera wabiza Imana mu gisekuru unanirwa kuvuga uwitwa Rushigajiki nese navuga kuvuga uteze urundi wari utuye igitarama abo bantu bose barapfuye
ubwo ni bake mu
abo ni bake mu bandi kwibuka
none se bya mungu avuga n'abahutu n'abatutsi
abo n'abahutu
ariko n'abatutsi barapfuye
n'abatutsi barapfuye
nicyo
kibazo ngira ko nyarwanda dufite nuko kumoko yose barapfuye
none se bo kutabavuga abo batutsi ntabo babonye ntabuzi
batutsi baravuzwe cyane ku buryo buhagije no kongera kubisubiramo ntabwo biri ngombwa cyane kuko birahari amadozi yarakozwe FPL yo kintu cy'ambere yashyize imbere ntabwo higeze yita ku agaciro ku muhutu wapfuye ntabwo ibyo byigeze byahabwa agaciro
noneho bya mungu rero ari umututsi ari umuhutu bose barababaye icyo gihugu cy'imbabare bazakibana mu bate
icyo gihugu cy'imbabare niyo mpamvu abantu bahagombye kwicara hamwe bakaganira ku byabaye kuko abantu baticira bakaganira buri wese bakomeza kwitana ba mwana buri wese akayishyira heza buri wese akavuga ati ninge mwiza nta urwanda ruzagira ariko abantu nibicara hamwe bakaganira buri wese akavuga ikibazo cyabaye buri wese akavuga ikibazo cyamubayeho niyo ko abanyarwanda bazaturana kandi bazabaho neza
bya mungu se urumva uzaguma mu mahanga cyangwa uzataha mu Rwanda
ntabwo nataha mu Rwanda kuri guverinoma ya Kagame
usategereza ko apfa kugira ngo utahe
ya Kagamirega ntabwo ari ikibazo ikibazo n'abantu badashaka ko ukuri kujya hagaragara ngo abanyarwanda bicare hamwe babashe kuvuga ibibazo bafite kubera inyungu z'ubutegetsi ariko ubundi abanyarwanda baramutse bashyize hamwe abanyarwanda baramutse bemeye ko habonekaho urubuga rwa politiki bwo kuvuga icyo gihe nataha ahubwo ni nazo mpungenge mfite kuri iki kiganiro ntanze hari abashobora kukinziza kubera yuko muri Rwanda badashaka ko ukuri kubyabaye ku bahutu kumenyekana nkambashe gusohora ibi ngibi nabonye izo nizo mpugenge shobora kugira ariko ubundi ntabwo ikibazo kigomba kuba ku muntu umwe ahubwo ni ku banyarwanda twese tugomba gushyira hamwe kugira ngo dukemure ibibazo byacu
urakoze cyane ndagushimiye
namwe ndabashimiye murakoze
miliyoni z'amadorari zarahunitswe batagira shinge na rugero barasunitswe urubanza natangiye inani na rimwe yesu agiye kurinda garuka rutarangiye unabuza abagabo bari bahari unabuza abagabo bo kubihamya miliyoni z'amadorari zarahunitswe abatagira shinge na rugero barasunitswe urubanza natangiye inani na rimwe yesu agiye kurinda garuka rutarangiye unabuza abagabo bari bahari unabuza abagabo bo kubihamya uzaza ryari Yesu uhindure ijanze guhinduka unji imbere ujya nduringaniza ahataringaniye
gaho rero banyarwanda banyarwanda kazi mwe mwumva radio Impala ibiganiro nk'ibi ngibi abari byo kugira ngo abantu bacurubanza abantu batekereze kigomba gukorwa abantu baricwa abantu bari kwicwa ibintu birazwi ariko abategetsi cyangwa bitwa ko bayobora bakajya hariya bakabeshya ngo ibyo bintu ntibyabayeho kandi biba kuri twe bw'abanyarwanda niyo mpamvu abanyepolitike amashyirahamwe n'abaturage bose yewe n'undi wese ugira icyo yakora agomba gufatanya abantu bagashyira imbaraga hamwe kugira ngo ibintu binduke mu Rwanda abanyarwanda babe bazima abanyabyaha babibazwe abazima babeho mu mahoro ngo uko bimeze kandi kubazwa ibyaha si ukuvuga ngo ni uko kwica nawe ushaka kubyemera ushaka kugirirwa imbabazi ushaka guhanwa ariko nibura abantu bo gukomeza bahohoterwa ngaho rero abanyarwanda namwe mwamwumvira ibiganiro nk'ibi tuzatubibagezaho ariko noneho namwe mutubwire uko mubyumva mutubwire uko mubibona tukaba tubona tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu ngaho nimukomeze mwumve indirimbo y'Imana indirimbo y'umuririmbyi witwa Uwiringiye Imana aturirimbira indirimbo yiswe ngo miliyoni y'amadolari kandi koko hejuru y'urupfu rw'abanyarwanda abantu bakiriye amamiliyoni kugira ngo bakabye babeshye babone uko bicisha abandi bantu benshi ngaho mwese mwese mwumve iyo ndirimbo y'Imana ya Uwiringiye Imana bakunda kwita ngo bose ni bamwe uko aturirimbira iyo ndirimbo nayo iraduha amasomo icyo tugomba gukora tukiringira
ababisha bakomeze kumbusha uzaza ryari Yesu guhindure ijanze guhinduka unji imbere ujya nduringaniza ahataringaniye bakomeze kumusha sinifuza kubona bapfa sinifuza kubona barira ariko ibyago bigwira abagabo yewe ntego y'ijuru nimuterane umuntu wabyawe n'umugore arame igihe gito kandi nacyo cyuzuye umubabaro kubona bapfa sinifuza kubona barira ariko ibyago bigwira abagabo yewe ntego y'ijuru nimuterane umuntu wabyawe n'umugore arame igihe gito kandi nacyo cyuzuye umubabaro uzaza ryari Yesu ijanze guhinduka unji imbere ujya nduringaniza ahataringaniye ababisha bakomeze kumbusha uzaza ryari Yesu guhindure ijanze guhinduka unji imbere ujya nduringaniza ahataringaniye bakomeze kumusha
abatuyisi tumeze nk'abari mu bihano kandi satani nawe atugenda runono gusa siko bizaba kuba